Download it from gastomusicblog.com.
Oh, na 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 na. They must gaze. My baby mama. Yeah, yeah. Oh, na. You win a any lata. Mwai vasi kupumi vao. You win a any dokwa. Mwai vasi kupumi vao. You win a msalaka, baby. You win a womavaka, baby. You win a tatiwaka, baby. My vana give a fella pass. You win a any lata, my vasiku pumirao. You win a any dokwa, my vasiku pumirao. You win a msalaka, baby. You win a womavaka, baby. You win a tatiwaka, baby. My vana give a fella pass. Baby, why it you win a any lata? Why it you win a any lata? Neke anikali fa malungulu. Nika pinda kama diamonds do. Neke anikali fa malungulu. Nika pinda kama diamonds do. Kozi wakazi wachoni washemi vahao. Kuliki wena yeni lata. Wakazi wachoni maheta. Kuliki wena yeni nyala baby. Chule siwa utweli mami. Aba sibi seba heza vahao. Nili siwa utweli baby. Kiwena eni lata, mwai vasi kupumi vao. Kiwena eni dokwa, mwai vasi kupumi vao. Kiwena msalaka, baby. Kiwena womavaka, baby. Kiwena tatewaka, baby. Maeva nakeva falapa, sweetie. Kiwena eni lata, mwai vasi kupumi vao. Kiwena eni dokwa, mwai vasi kupumi vao.
Download it from gastomusicblog.com.
My vanakeva fala pass. Alo tuki seli lato baby. Alive nyingi palisa. Seli lato mama, alive nyingi palisa. Upula koluzwe lela baby, ingelo saliva nana. Upula koluzwe lela mami, ingelo saliva nana. So baby fani woni seli lato, inani kuhoni seli lato. Kiwena eni lata, mwai vasi kupumi vao. Kiwena eni dokwa, mwai vasi kupumi vao. Kiwena msalaka baby.
Downloaded from gastomusicblog.com.
New Culture Sounds Production.